Yule mtoto wa jana kanifanya kama sijielewi. 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 Mwenye joto nauma, panawasha, panauma. Mwenye joto nauma, panawasha, panauma. Yule mtoto wa jana kanifanya kama sijielewi. Najuta kuokota okota. Dokta nicheki homa ama UTI, nipime damu ama malaria. Dokta nicheki homa ama UTI, nipime damu ama malaria. Dokta nicheki homa ama UTI, unipime damu ama malaria. Dokta nicheki homa ama UTI, nipime damu ama malaria. Dokta panawasha, panauma, panawasha, panauma. Dokta panawasha, panauma, panawasha, panauma. Dokta panawasha, panauma, panawasha, panauma. Dokta panawasha, panauma, panawasha, panauma.
Wazee wa kuokota kwenye pati, wazee wa mitungi kisha mikasi. Na kufa mipira hamtaki, mnaficha nyuma mbele pako wazi. Wazee wa kuokota kwenye pati, wazee wa mitungi kisha mikasi. Na kufa mipira hamtaki, mnaficha nyuma mbele pako wazi.
Ulipita kwa bibi nyau au kwa mpalange?
Kwa mpalange.
Mzee wa kupanda dau, eti utakaki unyonge. Ulipita kwa bibi nyau au kwa mpalange?
Kwa mpalange.
Ulibeba kibau bau ama ulipita na kibonge?
Away.
Dokta nicheki homa ama UTI, nipime damu ama malaria.
Dokta nicheki homa ama UTI, nipime damu ama malaria.
Dokta nicheki homa ama UTI, unipime damu ama malaria.
Dokta nicheki homa ama UTI, nipime damu ama malaria.
Dokta panawasha, panauma, panawasha, panauma. Dokta panawasha, panauma, panawasha, panauma. Dokta panawasha, panauma, panawasha, panauma. Dokta panawasha, panauma, panawasha, panauma.